Ngicela ubongadlozi elihle ngokuncila kuze kuvela waphebeza imoya engalungile uba namhlanje ngiyayibungaza isho umama unkulisile ucela usizi kunzima lusizo mdala umfundisile yazi lakimi ufana nobaba Thandaza inkosi ngigcine Ngize ngifike la ngifisa ukufika khona Losuku liphinde lifike Ibiphoza nami soft life Get to mama kikize Masengena ngemotetula Ibinkinselelo shini Nganza umama wami namba be happy Kuzaye kuhambe kwela matekisa Ibinkinselelo shini Nganza umama wami namba be happy Kuzaye kuhambe kwela matekisa Ngadloze lihle Ngokuncila kuze kuvela Waphebeza imoya engalungile Uba namhlanje ngiyayibungaza Isho umama unkulisile Ucela usizi kunzima Lusizo mdala umfundisile Yazi lakimi ufana nobaba Ibinkinselelo shini Ngenza umama wami namba be happy Uzaye kuhambe kwela matekisa Ibinkinselelo shini Ngenza umama wami namba be happy Uzaye kuhambe kwela matekisa